Enni na gava moyo ato bugaga wenni na yafako o mukwano gwe guva munda ayamba bulyomu nekitiibwa kye kiri wonna tekyenkanika.
Echitimwe netendo bibyo teri